Booba, this is a fan of Susan, you can't give any present. Best light, I'm the 220, 220.
I'm still in the game.
Sabra! Wanna quit and nani?
Ageyoko.
Wanna toka kule wapi?
Ageyoko.
Now my number ya simu?
Ageyoko.
Bamba.
Ageyoko.
Jine alako ni nani?
Ageyoko.
Wanna toka kule wapi?
Ageyoko.
Now my number ya simu?
Ageyoko.
Wanna quit and nani?
Ageyoko.
Wanna toka kule wapi?
Ageyoko.
Now my number ya simu?
Ageyoko.
Baby girl, I love you, I love you, I love you. Baby girl, I need you, I need you. Nakupenda. Baby girl, nakupenda. Nilipata dada moja, anatoka Sumba na kuja Faida. Nilitamani sana, akuwe mpenzi wangu, shida kakuwa lugha. Niliongea mingi, akanijibu kidogo, nikakuwa bilu. Anatoka kule Zombo, akakuwa Zondo, tukakuwa Zondo. Wana kuita nani?
Ageyoko.
Wana toka kule wapi?
Ageyoko.
Naoma nambari ya simu?
Ageyoko.
Mama.
Ageyoko.
Jina lako ni nani?
Ageyoko.
Wana toka kule wapi?
Ageyoko.
Naoma nambari ya simu?
Ageyoko.
Wana kuita nani?
Ageyoko.
Wana toka kule wapi?
Ageyoko.
Naoma nambari ya simu?
Ageyoko.
Dedicated this song to non-educated guys around the world. Big up producer alongside Afande Kere Kere 220. Not forgetting manager Edmax. Onana, Lil B, Best Light, Ame, Quintana, Ego Man, FM Magic, the sound of the soil. Yo man, I love you, salute. For God and my country, Uganda. Wana kuita nani?
Ageyoko.
Wana toka kule wapi?
Ageyoko.
Naoma nambari ya simu?
Ageyoko.
Mama.
Ageyoko.
Jine alako ni nani?
Ageyoko.
Wana toka kule wapi?
Ageyoko.
Naoma nambari ya simu?
Ageyoko.
Wana kuita nani?
Ageyoko.
Wana toka kule wapi?
Ageyoko.
Naoma nambari ya simu?
Ageyoko.